Nkosi yami kukhulu Jehova ongenzele kona. Nkosi yami kukhulu Jehova ongenzele kona. Nkosi yami kukhulu Jehova ongenzele kona. Anginawo amandla okukubonga, ngizokubonga kanjani? Anginawo amandla okukubonga, ngizokubonga kanjani? Anginawo amandla okukubonga, ngizokubonga kanjani? Nkosi yami kukhulu Jehova ongenzele kona. Kobo lami ngizonika, kobo lami ngizonika, bathi kobo lami ngizonika, bathi kobo lami ngizonika. Nkosi yami kukhulu Jehova ongenzele kona. Kobo lami ngizonika, kobo lami ngizonika, Nkosi yami kukhulu Jehova ongenzele kona. Nkosi yami kukhulu Jehova ongenzele kona. Nkosi yami kukhulu Jehova ongenzele kona. Anginawo amandla okukubonga, ngizokubonga kanjani?
Wothu ukhongo lami Baba, wothu ukhongo lami Jesu, wothu ukhongo lami Baba, oh mina ngiyabonga.
Ngizonika ukhongo lami,
kobo lami ngizonika, kobo lami ngizonika. Nkosi yami kukhulu Jehova ongenzele kona. Bathi kobo lami ngizonika.